Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima Ijwi rya Amerika ribategurira muri wa gatatu muri aya masaha. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nchoteze Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira kuri gahunda y'u Rwanda igamije gukangurira abanduye virusi itera SIDA gufata imiti neza kugera ku rugero virusi itakigaragara mu maraso ku buryo umurwayi atakwanduza. Muzero tuganire, tuhane inama n'ibitekerezo. Twabatumiriye impuguke n'inararibonye, ntimujye kure, muduherere telefone zanyu kuri Facebook turabahamagara tubahe ijambo. Abamaze kutwandikira kuri Facebook mwakoze cyane. Virusi itera SIDA ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyugarije ubuzima ku isi, aho imaze gutwara ubuzima bw'abantu miliyoni 36,300,000 kugeza ubu. Nta muti w'iyi virusi uraboneka, nta n'urukingo. Cyakora kuba abantu barushaho kubona uburyo bafasha kwirinda, gusuzumwa, kwitabwaho no kuvurwa indwara zirimo iz'ibyuririzi, ubwandu bwa SIDA bwageze aho abantu babasha kubana nabwo bakabaho igihe kirekire kandi neza. Mu mwaka ushize wa 2020, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryagereranije ko abantu miliyoni 37,700,000 babanaga ubwandu bwa virusi itera SIDA VIH. Abarenga 2/3, ni ukuvuga miliyoni 25,400,000 bari mu karere ka Afurika iri aho ishami rya ONU rikorera. Muri uwo mwaka kandi 600,680 bagize indwara zifitanye isano na VIH, kandi miliyoni 1,500,000 banduye iyo virusi. Intego isi yihaye nuko SIDA yaba yacitse burundu mu mwaka wa 2030. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rikomeje gufasha ibihugu kugira ngo bizagere kuri iyo ntego, cyane ko uburyo bwo kwirinda icyo cyorezo buhari. Nkuko nari mbivuze mu kanya rero haruguru, uyu munsi turaganira kuri gahunda y'u Rwanda Minisiteri y'Ubuzima ifatanije n'urugaga rw'abagendana umugera wa SIDA batangije kuwa kane w'icyumweru gishize igamije gukangurira abanduye virusi itera SIDA gufata imiti neza. Muri kiganiro rero turaba turi kumwe na muganga ushinzwe kuvura no gukurikirana abafite virusi itera SIDA, akaba ari Dr. Simeo Tuyishime. Dr. Simeo, tuguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Muri kiganiro turaba turi kumwe kandi na Madame Sage Semafara, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'ababana n'ubwandu bwa virusi itera SIDA izwi nka RRP+. Madame Semafara, nawe ngo uhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Umuyobozi w'iryo shami w'urwo rugaga RRP+ ni Madame Sylvie Muneza, nawe araza kunganira Madame Semafara mu kiganiro. Madame Muneza, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
murakoze cyane.
Turaza kandi kuba turi kumwe mu mwanya na bamwe mu bagenerwa bikorwa bombi rugaga ruhuriyemo abafite ubwandu bwa virusi itera sida, umugabo n'umugore bari mu bo bita mu gifaransa couple discordant, akaba umwe muri abo aba yaranduye virusi itera sida undi atayifite. Banywanyi rero bijwi rya Amerika mube hafi muganire n'abatumirwa twabatumiriye uyu munsi. Reka mpere kuri muganga Simeo Tuyishime, muri make nimutubwire gahunda yo gukangurira abantu gufata imiti bafite ubwandu bwa virusi itera sida, iyo gahunda iteye ite?
Murakoze cyane. Niko twese tubizi, abazose tubashishikariza kwitumisha kumenya uko hahagaze abantu baba batazi uko bagira bagatubirukiranye na virusi itera sida. Rero abamaze kumenya ko afite virusi itera sida nanone ntabwo ari kubimenya gusa, ahubwo abagomba gukurikiza n'intambwe zindi yo kujya ku miti, kuko kujya ku miti bifasha umuntu ufite virusi itera sida kugumana ubuzima bwe ameze neza, bikamurinda ibyorezo bitandukanye byatuma ubuzima bwe bubasha kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose, bitewe n'uko virusi iduca intege umubiri, nk'uko dukunda kuba tubishikariza abantu dukurikirana muri rusange. Rero uko bigenda ubushakashatsi bugenda butandukanye bugenda bugaragara, cyangwa se uko hagenda hagaragara byinshi mu kwita ku bantu, abantu bagenda bameza ingamba zo kubafasha abana ba virusi itera sida gukomeza kugira ubuzima bwiza, hagenda habaho n'izindi ngamba zitekerezwa nziza zibafasha kurushaho gusigasira ubuzima bwiza, cyangwa se no kugumeza gufata no gukomeza kumera neza, harimo no gufata imiti. Rero gufata imiti neza nk'uko ubukangurambaga buri gukoreshwa bukenewe, cyangwa se ngo abana bafite virusi itera sida bakenera kugira ngo barusheho kuba babasha kuguma kumera neza n'ubwo bafite virusi itera sida. Navuga ko rero bushingiye n'ubundi ku bikorwa bisanzwe bikorwa muri porogaramu yo kurwanya virusi itera sida rwego rw'igihugu muri RBC, ikigo cy'ubuzima RBC gishamikiye kuri minisiteri y'ubuzima irumvikana, ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye ari muri urwego tubona turi kumwe na ARPP
yego. Madame Semafara, mu rugaga rw'abagendana ubwandu bwa virusi itera sida, iyi gahunda mwe mwayakiriye mute?
Murakoze. Iyi gahunda twarayakiriye neza cyane yuko yaje itanga yuko mu Rwanda twari tugeze ahantu heza, aho abafata imiti ya virusi itera sida mu Rwanda bigaragara yuko abazi ko bayifite 98% babo barafata iyo miti, bari ku miti. Ariko noneho iyi nkuru yo kumva yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ikigero umuntu afata imiti neza ku buryo ashobora kugera mu cya kigero aho virusi zigabanuka cyane mu maraso, bigatuma agira amahirwe yo kutanduza abandi cyangwa se uwo babana badahuje ibisubizo. Na amahirwe cyane, kandi ni ibintu byiza cyane bituma hanagabanuka n'akato n'umuntu kwiha akato cyangwa se abandi bamuha akato. Iyo ni inkuru nziza cyane ku bafite virusi itera sida mu Rwanda ndetse no mu isi yose.
Yego. Reka Madame Sylvie Muneza nawe akunganire nk'umuyobozi w'urugaga rw'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida. Madame Muneza, ni iki mwiteze kuri iyi gahunda? Icyo mwumva izahindura mu buryo abantu bitwaraga? Ni iki mwadusangiza?
Murakoze cyane. Icyo twumva tuzahindura muri gahunda, icya mbere ni ukubanza gushima iyi gahunda iradushimishije cyane. Izatuma byibura abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bagira imbaraga zo kumva ko akamaro ko kubahiriza gahunda muganga bahaye kuba umuti neza, ukanywera ku gihe, ukanywa neza kugira ngo ushobore kugira imbaraga zo gushobora kwiteza imbere, ndetse yaryahizwa n'akato byakorwaga mu miryango rikagabanuka, bityo tukagira imbaraga zo kugira ngo turebe ejo heza hazaza.
Ubwo se Madame Muneza, iyo musubije amaso inyuma nk'aba bana abari muri uru rugaga, mubona mwari musanzwe mubona bafata imiti neza cyangwa hari abatayifataga mu buryo bukwiye, byabaga biterwa n'iki baba barabaganirije?
Mu by'ukuri muri iki gihe abantu bafari gufata imiti neza, kuko twashyizeho gahunda yuko y'ubukangurambaga, ku buryo usanga muri buri centre de santé haba hari umuntu ushiye w'umukangurambaga w'urungano cyangwa uwo bita umupedikateri ufite virusi itera sida, ushinzwe gukurikirana abantu bafite virusi itera sida muri buri kagari, kugira ngo amenye neza ibibazo bafite no kubibutsa no kwibukiranya ko bagomba gufata umuti. Iyi gahunda rwose abafite virusi itera sida turiteguye gukomeza gukora ubukangurambaga.
Yego. Ye mukanya rero nababwiraga ko tuza kuba turi kumwe na bamwe mu babana, umwe afite ubwandu bwa sida undi atabufite, nagira ngo nabo mbagereho muri aka kanya batubwire uko iyi gahunda bayibona. Nguhereyeho Madame Damien, nkawe ubana n'umuntu ugendana ubwandu bwa virusi itera sida, wowe ntabifite, nakahe karusho wumva iyi gahunda ya leta igiye kuzanira cyangwa se kuzanira abandi nkawe? Madame Damien tuvugana?
Alo?
Uranyumva?
Madame Damien.
Yego. Tubwire, nari mbajije icyo wumva iyi gahunda yo gukangurira abantu gufata umuti ugabanya ubwandu bwa sida, wowe icyo ubona nk'akarusho yaba igiye kubazanira?
Akarusho nuko ntabwo ari njyewe urwaye, ni Damien. Ano?
Yego, turakumva. Ye, icyo wumva izamara, icyo wumva, icyo wayishimira, abakubanjirije babanje kuyishima, wowe icyo wumva cy'umwihariko cyangwa se icyo wayishima ni iki igiye kubazanira?
Icyo nashima ni uko yamfashije nkabyara umwana muzima udafite ubwandu, nanjye nkaba ndi
muzima. Ubundi mumaze igihe kingana iki ubana n'umugabo ufite ubwandu wowe utabufite?
Imaranye imyaka 5.
Yego. Hanyuma se Damien, wowe nk'umugabo ufite ubwandu bwa virusi itera sida, iyi gahunda wowe ku giti cyawe ubona izakumarira iki? Ubona izafasha ite abandi nkawe?
Murakoze mutwaye Ndegamiye nk'uko mubivuze. Uvuga ngo iyi gahunda ikintu ikumarira cyangwa se no mu mibereho yayo ikumarira, iyo ufashe imiti neza bituma virusi zitiyongera, ahubwo zikagabanuka zikajya munsi ya 20. Ni ukuvuga ngo umudamu bitumanye imyaka 5 tutangiye wa 6, kubera kwa gufata imiti neza no kuba wagumbira gahunda za muganga bituma madamu wanjye atabasha kwandura sida kandi iyo nyifite. Ubu turi tubara ko yandi mwana wa 2, urumva rero iyo nakwicuza gahunda zo kwandura kandi nyangira ngo nibura ya miti nyifate neza ngo abayimuri za virusi ntabwo byari kuba ari byiza. Aho rero niho hantu hatubereye.
Ye, mwari muyitegereje rero mushaka ikintu gishobora kuba cyabafasha kugira ngo ubwandu bukomeze kugenda bugabanuka?
Cyane tufatiriya ni tukayifata neza, iyifata neza kandi kuyahuriza na gahunda za muganga, uburyo kicarandi zo kwa muganga rero kandi ukaba yumva neza wiyekuye ku buryo wiyakira, ndetse ukabasha no kujya muri koperative nayo ikabasha kukwakira nawe ukiyakira. Ibyo bituma nayo imiti imwe neza ku buryo ubwandu byaza bikunze bugomba kugabanuka kandi koko buragabanuka.
Nkawe se nk'umugabo uba ufite ubwandu ukabana n'umuntu utabufite, muri sosiyete mufatwa gute cyangwa se n'imbere y'uwo mwashakanye hari ingorane mukunze guhura nazo n'izihe?
Ubu nta ngorane zikibaho kuko ni ukuvuga ngo dufite abakangurambaga batuba hafi kandi tukagira n'ibigo bigenda bituba hafi dushishikariza kuri iki kintu. Wowe ni ukuvuga ngo icyo ukora ni ugufata no kubahiriza gahunda za muganga. Ikindi cya kabiri ni ugufata ya miti yawe neza, isaha uyinyweraho ukaba ariyo saha ugomba kuyinyweraho. Ikindi cya gatatu ntabwo kujya mu bintu by'ibirenge cyangwa se bituma bega uti utaniya yasaha ugomba gufatirayo imiti. Hanyuma iyo ifashe imiti rero neza aribyo nakomeje kubwira yuko igenda neza neza n'isi yose ikagabanuka ukagera munsi ya 20 ariko ngira ko iyo tumanye imyaka 5 ariko ntisaha nta kibazo aragira kandi nanjye nta kibazo afite rwose.
Yego. Noneho madame Damie deka tumubaze noneho we nk'umuntu udafite virusi itera sida kandi ukaba wanavuze ko wagize n'amahirwe yo kubyara umwana muzima ufashijwe na gahunda zitandukanye, wowe ni izihe nama waha abandi tuvuge nk'abamama badukurikiye muri uyu mwanya?
Inama nabaha ngerageza gufasha umugabo wanjye, namwibutsa isaha yo gufatira imiti, namwibutsa isaha yo kujya kwa muganga kuzana imiti, hanyuma nkamutegurira n'indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza. Abadamu rero nabagira inama yo kwiyakira, kumva yuko n'ubuzima nk'ubundi iyo umugabo afashe imiti umudamu ntakinawe.
Nibutse abatwumva ku yari radio y'ijwi rya Amerika ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima, aho tuvuga kuri gahunda yo gushishikariza abantu cyangwa se kubakangurira gufata imiti bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Reka mu kanya rero turabaha umwanya kuri telefone muganire n'abatumirwa mu kanya bwo Damien na madamu nihagira ikibazo abantu babaza kibareba turaza kongera tubahamagare. Reka mbe mbajije noneho muganga Simeo Twishime, iyi gahunda watubwiye ko ari gahunda ije ifasha izindi zari zisanzwe, ubu muri iki gihe izakorwa hehe, kubahe abantu ikorerwe hehe? Dr. Damien mumbabarire, Dr. Twishime
kuri iyi gahunda yo kuzana yo kuba dushishikariza abantu ko bagira bafata imiti ikagabanya virusi ku buryo itagaragara mu maraso bapimye n'ibipimo dukoresha hano mu Rwanda, iraba iri gutereka ku bigo nderabuzima bitatu muri Kigali irimo Gikondo Health Center, hakaza Konom Health Center ndetse na Remera Health Center. Ariko ibyo ni nk'uburyo bw'umwihariko, nyamara kandi buza bwunganira uburyo busanzweho bw'uko n'ubundi abantu dufite mu gihugu hose bari ku miti, nubwo bisa nk'aho ari umwihariko kuri ibyo bigo bitatu kugira ngo tubikurikiranire bya hafi, ariko kandi n'ibindi bigo dusanzwe dukoreramo bitanga serivisi zo gufata imiti igabanya bwa virusi itera sida bizakomeza nk'uko bisanzwe duhereza abantu imiti, tubasekereza kuyifata neza, tubahereza imiti igeze ihari kugira ngo barusheho, ndetse n'izindi serivisi zo kubakangurira kuza gufata imiti ndetse no gukurikirana n'abo bagize ikibazo kugira ngo barusheho gukomeza kuba bagabanuka, byagabanuka cyane mu maraso yabo uko bishoboka kugeza n'aho bishobora kujya mu kigero kitagaragara kitagaragara kitagaragara.
Yego. Iyo twakire abamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika, duhere kuri Viateur, uranyumva?
Bacane.
Yego, urahagana hehe?
Bo, butubugana ndi Bujumbura mu Burundi.
Ye, ikibazo ufite cyangwa igitekerezo?
Bo, jewe ndafite igitekerezo, ndafite n'ikibazo nshobora kubaza, mugabe kamene ku kibazo.
Yego.
Turaze igihe kiheze umugera umaze kuboneka mu isi wa virusi itera sida, tugiye kuraba imaze guhitana abantu benshi, tugiye kuraba amaraporo asohoka, kandi nibaza ko abashakashatsi atako batagira baguma barondera kumwemeza kwa niyo virusi itagenda burundu kuva igisohoka izo myaka myinshi. Rero ikibazo nagomba kubaza ni iki, ese hoba habuze kugira ngo iyo myaka yose ishize bariko bagira ubushakashatsi mu kongera umuti wo kwirwanya burundu, hoba habaye ikibazo nyabacu kugira ngo uwo muti ntuboneke, ngiye mbona barose imiti yo kukaza kandi iyo umuntu ayifashe neza
umurongo wawe umeze nabi?
nibaza ko ahantu mpagaze ariko je ndabumva
hari urusaku urashaka kuba
nibyo ndi muri aterekana yegereye gatoya
ye ariko ikibazo muri make dusa nkaho twari twacyumvise cyese niba wagisoza wavuga ko urebye igihe sida imaze n'abashakashatsi bakaba bakora ibishoboka byose habuze iki kugira ngo haboneke umuti wo kuyivura
nibyo nico kibazo nari mfite muragisogongeye neza niko ntagiteguye
okay reka bwo tubaze muganga rero utega amatwi ugumyeho muganga gusubize docteur tuyishimye
yego
mwumvise ikibazo cya viature
yego murakoze cyane nakemvise arabaza ati ese ko hakize igihe kirekire virusi itera sida yaragaragaye kubera iki hataboneka umuti mu by'ukuri wo kuyivura ku buryo burambye niba nabivuze neza hari icyo nabwira viateur ni uko mu by'ukuri ntabwo ari uko umuti kuba utaraboneka si uko ubushakashatsi bunyine busa naho butuje kandi ubwo ari uko abakora ubushakashatsi batagerageza kubikora ku buryo byabasha gutanga igisubizo kirambye koko kirimo no kuba umuntu nyine yafata imiti agakira burundu ariko kugeza ubu ntabwo siyanse irageraho cyangwa se ubumenyi ibijyanye n'ubumenyi muri rusange kuri virusi itera sida iragera ku kigero cy'aho ishobora gufata ikavuga ngo ufashe iyi miti ivanye virusi burundu mu maraso yawe ntabwo biragaragara ahubwo ikigaragara ni uko hari imiti igabanya ubukana bwa virusi ku buryo busa nk'aho virusi nayo ubwayo iba yaciye intege itabasha gukora neza kororoka neza ngo ibe yakomeza gutera umuntu kugabanuka k'ubwirinzi bwiwe bw'umubiri byamuviramo ingorane zitandukanye zo kurwara indwara z'ubwirinzi bwinshi yakoze
yego viatorero urasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wari ufite
nsa n'ubusobanukiwe nasobanukiwe
rero
nk'intererano nayo urabona ko ubu turi mu bindi bihe isi ma itera nibaza igira ahandi hantu haguma haza ibintu bishyashya nibaza ko batoca bata icyizere cyangwa ngo bata amaso kuri coronavirus ko nayo bigeze ahantu hateye ubwoba ngo bage ikibazo cya coronavirus nayo kuko iri kwica abantu benshi cyane.
Urakoze cyane reka ubwo urakoze ukomeze ugire ibihe byiza telefone yawe rwose iramena amatwi ariko ibitekerezo ni byiza reka twakire Matias wanyumvise
yego ndabumva neza cyane
yego wowe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yena rifite igitekerezo
yego nduka ku ijambo
nabo bizumwashyize ku rubuga rwanyu kanumva nanjye ntutange igitekerezo
yego
yewe ndabona yuko iki kiza cya banyanganda sida je ni kuri ndabye ahantu mperereye ndabona ni ikibazo gikomeye cyane ubusambanyi mu bantu bwarabaye ndase ikintu mbona ni uko nk'igitekerezo cyanje ikintu mbona ni uko amaleta yoraba agashyiramo ingufu nyinshi cyane nk'uko bari kubaritanga mu kurondera ingene iki kiza cya coronavirusi cyova mu isi ndabona ni uko ibihugu byoja hamwe bagashyira ingufu hamwe kabisa kugira haboneke zimwe cyane rwa sida kabisa byofasha cyane rwose byofasha cyane abantu kuko ndabona ahantu isi igeze ubusambanyi bwabaye ndase cya cyiyumviro cyane kabisa
turagushimiye Matias dr tuyishime iki gitekerezo cya Matias murakivugaho iki
ubu murakoze cyane Matias rwose izi gitekerezo kiza kandi ndi kubyumvikana kurwanya icyorezo mu by'ukuri bigira umumaro cyane cyangwa se bigira iyo haboneka urukingo byongera imbaraga nyinshi cyane cyangwa se byongera ibifatika mu bijyanye no kwirinda kuko abantu niba bafite urukingo baba bavuga ngo batisanga n'icyo cyorezo ariko kandi ubushakashatsi buracyakomeza gukorwa hirya no hino bitandukanye mu bigo bitandukanye bikora ubushakashatsi no kuri virusi itera sida kugira ngo harebwe ko haboneka nibura urukingo rwabasha guhangana na virusi itera sida ariko ntago nyine zaboneka ubushakashatsi bwa gukorwa buracyagaragara ko hari intambwe zikiri gukorwa nyinshi ku buryo wenda igihe bizaba byabonetse abantu tuzabimenyeshwa kandi ndetse na leta yaragerageje gukomeza ati amaleta yashyiramo imbaraga nyinshi mu bikorwa birumvikana ko leta zigenda zikora ibintu byinshi bitandukanye kugerageza gufata abantu cyangwa se gukangurira abantu gukoresha serivisi zihari mu gihe ngoboka zitaraboneka kandi koko bizikana abanyine ziri hafi zibegereye ziboneka ku buryo bworoshye ku buryo umuntu atakenera ubwirinzi bwa virusi itera sida ngo awubure mu gihe icyo cyose bakeneye kuba yabukoresha kugira ngo ataza kugiramo kuba yakwandura virusi itera sida akongera nawe umubare w'abandi bakurikirana. Murakoze.
Urakoze nawe madame Semafara, wowe nk'umuyobozi nshingwabikorwa w'urugaga rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida, iki gitekerezo cya Matias wowe urakibona gute?
Igitekerezo ni cyiza ariko navuga yuko twese tugomba kurwanya ikwirakwiza ya virusi itera sida cyangwa se ubwandu bushya bwa virusi itera sida, niho hahandi intego y'uyu mwaka itubwira ngo kuguhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida ni inshingano yawe nanjye. Rero icyo twebwe tugomba gukora ubukangurambaga ku buryo abaturage bamenya yuko ni inshingano ya buri wese guhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Nk'uko Matias yabivugaga, uko abantu bakomeza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni uko nguko ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida bigenda byiyongera. Rero numvaga ibyiza ni uko buri wese amenya uko ahagaze, kubera yuko hari n'igihe ushobora kuyikwirakwiza utazi n'uko unayifite. Rero icyo inama njyewe natanga ni uko icya mbere abantu bamenye uko bahagaze, buri wese amenye uko ahagaze, kugira ngo numara kumenya uko uhagaze unamenye yuko niba ufite ushaka gukora imibonano mpuzabitsina wikingire, kugira ngo ukingire n'abandi. Kwikingira rero ni ugukoresha agakingirizo cyangwa se ugafata izindi gahunda zituma utanduza abandi, kubera yuko hari n'izindi gahunda zo kurinda mugenzi wawe zihari. Rero byose tushobora kubifatanya, kwirinda, kumenya uko uhagaze no kumenya yuko ufite inshingano yo gufasha abandi no kurinda abandi kwandura virusi itera sida. Ariko kubwira umuntu ngo areke gukora imibonano mpuzabitsina umubiri we ushaka kubikora byanze bikunze, inama nziza ni uko twakubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko ubwo burenganzira bwa muntu bukagendana n'uburenganzira bw'undi. Rero tukaba dushishikariza abantu bose kumenya uko bahagaze, hanyuma bagafata ingamba. Usanze afite virusi itera sida agafata umuti neza, kugira ngo nawe agere mu cya kigero cy'aho virusi zigabanuka mu mubiri, mu maraso, kugira ngo atanduze abandi. Murakoze.
Yego, murakoze. Twakire na Nsabimana Emile.
Murakoze cyane.
Yego. Uri ahagana hehe, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nabivuze nkanuruka ikinira mu karere ka Rulindo.
Yego.
Nabivuze muri kontere mana imire ziruka ikinira mu karere ka Rulindo.
Yego, turakumva, komeza.
Mu by'ukuri kuri ziriya ngamba zavuze zo kuba icyorezo cya virusi itera sida cyangwa gikuba cyacina, ziriya ngamba leta y'Urusa y'u Rwanda zifata zakagombye kugerwaho. Ariko iyo urebye ubu muri iyi minsi biri sinzi ko nazita bishobora kuba bishobora kuzagira ikibisabutse cyane, kubera urebye abafite ubwandu bwa sida ntibabasha kubivuga, yaba ari n'abataripimisha bihishe mu byaro barimo bivuga ko niho urabuza bitsina bidakingiye, ugasanga ni ikibazo kiremereye. Ndetse n'abandi nabwo bakabashaka kubafata imiti, ariko bakajya kwifatira hirya ku bindi bigo nderabuzima bitari byo mu gace batuyemo, kugira ngo batamenyekana bakaguma bakora imibonano mpuzabitsina yabyo. Ni izo mbogamizi mbona zishobora kuzabaho
Vansa Bimana ugushije muryo abakubanjirije uti abantu ba ntibihishahishe kandi bagakurikiza ingamba madame Semafara yavugaga ati kibazo buri wese akigira icye yumve ku ruhare arurwa buri wese ye ubwo deka numve cyo babitekerezaho muganga tuyishime iki gitekerezo cya Emile urakivugaho iki
nakoze cyane gitekerezo cya Emile ni gitekerezo cyiza cyane kandi koko gishingiye kuba twavuga ngo kuri ubu ubukangurambaga muri rusange cyangwa se ku buryo bwo kugabanya umuvuduko w'icyorezo cyangwa se virusi itera SIDA mu by'ukuri n'ikwirakwira ryayo ni uruhare rubera buri muntu wese nk'uko dukomeza kubigaragaza mu kanya buri wese aho yifite ari n'uko yifite twese biratureba ko tugabanya mu by'ukuri ababasha kwandura virusi itera SIDA muri iki gihe ndetse kugira ngo niba uyifite afata imiti neza nabwo ni uburyo bwo kugabanya ikwirakwira ryayo nk'uko twabigaragaza mu kanya noneho itara n'abafata imiti neza bisaba kizuri kizagabanutse bizamugabanyiriza ko yayikwirakwiza mu bandi mu gihe yaba kandi bashoboye gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko icyo dushingiye icyo tugomba gukangurira nanone abantu ni uko bagomba kumva ko mu by'ukuri atari kuvuga ngo ni ukubibutsa cyane ngo umuntu akabigira ibyiza gusa akumva ko agomba gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye yitwa yurise ku buryo atabasha kuba yakwandura virusi itera SIDA niba atayifite cyangwa se mugenzi we ngo ayimwanduze mu gihe yaba ayifite ndetse abagabo tukabashishikariza ko abagabo n'abahungu abana b'abahungu tukabashishikariza ko bashobora no kwikingiza kuko nabyo bigaragara biri mu bigabanya ikwirakwira rya virusi itera SIDA ikigero kigera kuri 60% kuri abo ngabo babashe kwikebesha ariko ndetse na gahunda yo mu by'ukuri guhindura imyumvire umuntu akumva ko nyir'ubuzima bwe ari we ubwe ari we ufite mu biganza bye nubwo abaganga duhari kumwunganira nubwo imiryango ihari sosiyete zitandukanye zigenda zidufasha mu gukangurira abantu kumva ko ubwo buzima bakwiye kubafasha kubyitaho ariko umuntu nyine akumva ko afite inshingano mu by'ukuri zo kusigasira no kubungabunga ubuzima bwe neza byadufasha gukora imirimo yawe mu by'ukuri byagabanya cyane ikwirakwira virusi itera SIDA bikagabanuka ndetse yewe bikaba nitugira abandura bakeya cyane cyangwa se yaba nta n'abahari kuko gahunda yo kurandura virusi itera SIDA mu mwaka kugira mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu biteganya ko twatwaye mu by'ukuri twaramaze kugabanya cyangwa se tutari kugira ubwandu busa nta bwandu busa turi kugira kandi icyo yakomozeho cyitwa akato ni ikintu gikomeye cyane kigaragara mu gituma gishobora kuba cyakongera ikwirakwira rya virusi itera SIDA kuko niba umuntu afite virusi itera SIDA akagira ihezwa akagira akato akagira ko yumva atabasha kugaragaza ko akeneye ubufasha nk'uko abandi bafite izindi ndwara babigira bizatuma agera gusaba serivisi cyangwa se ntanasabe serivisi yujuje bigerane kumufasha bigerane kumenya aho ari icya mbere icya kabiri no kumufasha umuntu amufashe nawe ubwe yumva yitambagira agenda yujuje rero nanone ni rwa ruhare rwacu rwo kugabanya rwo kuvanaho akato duhereza cyangwa se gahabwa abantu bafite virusi itera SIDA nanone birumvikana ko bigaruka muri komisiyo y'ubusanzwe aho dutuye aho dukorera aho tugenda iyo umuntu afite virusi itera SIDA amufashe abone muganga abone imiti ayifate neza umworohereze mu buryo ubwo ari bwo bwose nk'uko n'ubundi umuntu afite virusi waba ufite indi ndwara yabasha korohereza cyangwa se yabasha gufatwa kuko mu buryo bumwe twese tuba turi kubafasha ariko natwe tunifasha kuko turi muri sosiyete imwe murakoze cyane
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri gahunda yo gufashanya kurwanya cyangwa se kurwanya SIDA no gushishikariza abantu gufata imiti neza kugira ngo umugera wa SIDA uzagere naho utakiboneka mu maraso mu kanya Madame Semafara ndaza kugarukaho mu kanya niba hari icyo wifuza kongeraho ku gitekerezo cyangwa se ku nama Dr. tuishime atanze kubyo Emilie Nsabimana w'Irurindo yaramaze kuvuga ariko mbere yaho reka twakire Espoir turi kumwe
murakoze
yego
ngo nanjye ndi hano muri DRC muri est
yego
kibazo cyo dufita iniwacu ndi wapfa kubona ahantu wabona agakingirizo kandi nikiriho abakangurambaga twe ndabo tubona ubwo no gusanga uburaya ari kubukora uko bashaka bega twabuze abakangurambaga ndabukingirizo wabona ari uko twigisha ngo bigenda guca ubwo abasore n'inkumi no gukora ibyo bashaka
ni ikibazo gikomeye
none twabigenza ute kugira ngo abo bantu batubabwire tubigishe urukureba urumwe ni ukujya kumubwira ndiyumve nimba twabona abandi bo hejuru bakaza hari bakabumvisha twe kumva ngo ndabahanuzi mu batwe turababwira bakabinegirije ubwo twabuze ibyo twakora
reka ubwo mbaze abatumirwa bagire inama baguha Madame Semafara Espoir mwamuha na make
ya Espoir inama twamugira nuko buriya mu bigondera buzima mu bigondera buzima byose habaho serivisi yo gutanga udukingirizo kimwe no mu bajyanama b'ubuzima mu gihugu ahantu hose mu midugudu baba bahari icyo inama namugira nuko nkawe ari umujyanama ni kwegera ikigo nderabuzima akorana nacyo cyangwa ikigo nderabuzima kiri hafi ye noneho agasaba udukingirizo kubera yuko tuba duhari ikindi kandi mu gihugu hari ahantu twita hotspot aho ibyo bikorwa byinshi by'abakora uburaya harimo n'urubyiruko rwinshi aho ngaho hagiye haba utukioske utuzu dutoya bagenda bashiramo udukingirizo rero izo serivisi zirahari uretse gusa yuko twanasaba na Dr. Tuishime yuko RBC yakongera ikareba niba izo cyoke koko ikondo zirimo nta kibazo ikindi ni ukureba niba mu bigo nderabuzima nta udukingirizo duhari nta bibuze kugira ngo abantu bagane serivisi yo kubona udukingirizo ku bwinshi
Didier wumvise inama baguhaye ntabwo nzi nibaho muri DRC wavugaga muri Congo niba ushobora kubona ikigo nderabuzima cyaguha utwo dukingirizo ku buryo watwitwaza mu gihe usobanurira abantu ukababwira Espoir
ndakumva imwe kwetu bamuno muri est handyajya akunda indambara usangaga bari gufata abakobwa ku nguvu kuja mu gushashe ikagira ute abakangurambaga nibo twabuze ngo kugira baje bagenda batwitwaje mu gihe bahuye n'utwo tibazo wenda njya akagakingirizo k'abagore akaba yo kagendana ngo yahure n'icyo kibazo urumva ndiyamugeraho ariko abakangurambaga n'ubwukingirizo ntabwo tubona n'abakangurambaga ndabubona bari kuza ngo bari gusansibiriza
ubwo twizere ko mu buyobozi bazakemura icyo kibazo ndagushimiye cyane kuba udukurikiye muri uyu mwanya
nanjye mwakoze kumba magara muzongere ikindi gihe
ngiye rwose ikiganiro ni cyanyu twakire noneho Didier mbere yuko umuganga ashobora kuba yagira n'indi nama aha Espoir twakire Didier Shakur uranyo wiriwe neza
amahoro cyane ndabaramukije bamenyesha makuru ba radio y'u Amerika ndaramukije n'umutumire wacu
n'abatumirwa
ego abatumirwa ndabaramukije
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego igitekerezo ndafite igitekerezo ndafite n'ikibazo ndashobora kugerageza kuyitanga mwanya mutoyi.
Yego.
Jewe ndiko ndaraba kuri ubugandu bwa sida, ubundi jewe ndi Burundi. Ndo sida novuga yuko sida ubu ahigeze abantu batakitinya, bamwe bakitinya bakisigaye bayifata nka malaria, basigaye bayifata nk'indwara n'indwara zisanzwe, mugabo ubundi sida n'indwara mbi kandi ikunda kwica abantu cyane. Ndacanza ku kibazo cya onesi. Nibaza ati none ko tubona umubare w'abantu bandura sida baguma bagwirirana kandi badasiba gusohora ubukingirizo, none biva kuki? Biva kuki ko abantu batera bagwirirana baba benshi bandura sida ku rwego runini cyane? Biva kuki? Ese hoho ntihazogera igihe sida usanga iriko irica abantu ku mwanya ku mwanya, ku mbo z'uko hatanyigisho zikibaho, hatanyigisho zikibaho zigisha ibya sida? Ni ukuvuga barabihebye umenga ubu za coronavirus nizo zigezweho, ibintu bya sida barabihebye, bari bagiye ko sida ikibaho. Ubu nta hantu twumva inyigisho za sida cyane nk'uko mu myaka iheze twaba tubyumva. Rero twasaba ko ENS yashobora kucyura kandi inganda zo guhimiriza abanyagihugu kwirinda sida, kuko ubu bakitinya benshi basigayeho umenga n'indwara nka malariya. Urumva ko benshi bashishikara kuyirwara, mugabo ntibabimenye bakabimenya igihe kigiye. Rero nashaka kubaza ENS none bipfa kuki, mu buryo bwabaye buke mu kigega cya ENS cyane ni nabo barabonye ubwabo bifata agaciro bidufise. Ikindi kibazo mfite ko tubona yuko bafite gahunda zo gukora imiti ku buryo umurwayi wa sida azohora afata imiti kugeza igihe sida iva mu maraso burundu, burundu kabisa n'isiye kugaragara. Koko ibi bintu biri muneguro, koko biri muneguro. Ese hoho ibi bintu ko babivuga nibishobora kuzotuma abantu benshi birengagiza kwikingira cyangwa gutinya inzira zose zizatuma bandura ubwandu bwa sida, mu ntumbero zo kumva yuko mu myaka iri imbere bazaba bafise imiti, naho yorwara sida nta kibazo azaba afise umuti azonywa, hama sida igakira, bigaca bituma abantu benshi bashishikara kuba boyandura biciye muri kwa kwiyumva yuko vuba bagiye kuronka imiti zohora ibavura bagakira burundu. Nicyo kibazo nagomba baze umutumire wacu abatumirwa bacu wese niko babanyumvise
bakumvise.
Didi urakoze
cyane. Nawe Didi, yereka ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo tugihe muganga tuyishime. Nkawe ukurikirana uvura ugakurikirana n'abafite virusi itera sida, wasubiza Didier iki kuri iki kibazo cye?
Murakoze cyane Didier, arakoze. Ibibazo byiza biri ati ese ko nta nyigisho zigihari zo kurwanya virusi itera sida, aho ngira ngo mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri nubwo hagiye habaho muri ino minsi muri ino myaka ibiri hari navuga yenda kugera kuri ibiri turi guhangana na corona virus, ariko ntabwo bihagarika gutanga serivisi zo kurwanya ndetse no kuvura virusi itera sida, ntabwo bihagarika. Ahubwo abantu bafashwa mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka, akabona ya serivisi akeneye, yaba ariyo kwikingira virusi itera sida mu buryo bumwe cyangwa ubundi yahisemo gukoresha, kuko ubu bwose burahari mu Rwanda, kuko yari kubivuga akoresha agakingirizo ko yakwikebesha niba ari umugabo, ndetse no kuba yakwigishwa ko yahindura imyitwarire ye agakora mbese imibonano mpuzabitsina itamushyira mu kaga ko yakwandura virusi itera sida, ibyo byose biratangwa. Hanyuma nanone hagapimwa umuntu utazi uko ahagaze kandi ashobora kubakeka ko yaba afite virusi itera sida cyangwa se yaba afite ibyaba ari kubyara byose yakwandura virusi itera sida, nawe agapimwa. Izo serivisi nazo zarakomeje gupimwa abantu muri mu mavuriro atandukanye mu gihugu hose, serivisi zigatangwa, ndetse abasanzwe bafite virusi itera sida n'ubundi bagakomeza guhabwa imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ku buryo buboroheye buri wese, izo serivisi akazigezwaho no muri komunite no muri aho navuga aho abantu bagiye batuye hatandukanye, hakaba hari abantu babagira inama, abajyanama b'ubuzima, abajyanama b'urungano mu buryo babafasha gufata imiti cyangwa se gukomeza kwigishwa ko gufata imiti kuri wa wundi ufite virusi itera sida ari byo bizamufasha kuramba cyangwa se kubaho ubuzima bumeze neza, nk'aho n'ubundi nta virusi asanzwe nk'uwari usanzwe adafite virusi itera sida. Rero izo serivisi navuga ko zigeze zihagarara cyangwa se ngo zicizwe na corona, ahubwo bitewe n'imihindagurikire y'ibihe uko bigiye bigira, nibwo abantu bagenda bahindura uko batangamo, uko bahagamo serivisi. Niyo umuntu adafite uko agera kuri rya vuriro afashwa akabimenyesha, abantu bagahita baza bakamufasha akahagera, cyangwa se bakanamworohereza akaba yafata yanagirwa inama no muri komite ku buryo baza kumugeza kumuhuza n'abaganga bamufasha. Nta muntu aravuga ko yaba aragize icyo cyuho cyo kuba atahabwa izo nama cyangwa se atahabwa izo serivisi kubera ingorane tugenda tunyuramo z'icyorezo cya coronavirus nk'uko bikomeje mu kanya gashyitsi. Icya kabiri ngira ngo yarabajije ati se imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kugeza n'aho umuntu ashobora kuba yifite ariko ikaba itagaragara, virusi ikaba itagaragara mu maraso. Twibukiranye ko izi virusi zikunda zitagaragara mu maraso ntabwo ziba zakwiyeho ko umuntu afite virusi itera sida n'ubundi. Virusi itera sida urayifite, ariko ko dufite imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida iragabanya ya mikoro ya virusi ku buryo aho kugira ngo yororoke ku buryo bukabije cyane ikwirakwire mu mubiri wose, imiti iraza ikayicogoza ikayigabanya, ariko nanone ntabwo ifite ubushobozi bwo kuyikuramo burundu irizeho ugatigitirwa mu kanya. Ahubwo icyo ikora wa muntu wose uri gufata imiti akayifata neza akayikurikirana ku buryo bumeze neza, birashoboka ko virusi ishobora kuzahazwa ikaba afite virusi zi cyane zidafite icyo zabasha kumutwara mu bijyanye n'ubuzima bwe cyangwa se n'ubwirinzi bw'umubiri we. Bigatuma rero cyane cyane tuvuga nyine ngo undetectable cyangwa se virusi zitagaragara, virusi zitagaragara mu maraso ni ukuvuga aho ya virusi umuntu yafashe imiti, ariko twajya gupima kuko tupima ama virusi zingahe cyangwa se koti zingahe ziri kuri miliritiri imwe y'amaraso mu mubiri w'umuntu. Iyo rero dusanze zishobora kuba ziri munsi ya 20 izo koti za virusi ziri munsi ya 20 tuvuga ngo ni undetectable hano mu Rwanda, imashini dukora zigeza kuri virusi 20 munsi yaho ntabwo zizigaragaza. Iyo rero turi kuvuga umuntu ashobora kuba adafite virusi zigeze kuri 20 ariko niri kuyeho ko yagira virusi 19 ntikuyeho ko yagira virusi 18 cumi na zirindwi kumanuka gutyo kugera niyo yaba ari imwe isigaye, kubera ko imiti twaboneka ihari ntabwo ifite ubushobozi bwo kuba yavanaho muri rusange virusi ku buryo burambye. Rero abantu ntibiraye ntibumve ko hari icyabonetse cyaba zivanaho virusi ku buryo butatuma umuntu akomeza kuba afite virusi. Iyo ufite virusi itera sida ukaba uri ku miti ikaba itagaragara bivuze ko iracyahari, ariko nanone iraciye intege n'imiti uri gufata. Ndumva aricyo kintu nabasha gusubiza kubigiye aramutse atagenze kugenda umuntu ashobora kuba yagenda, ariko muri rusange abantu bose ntibumve ko imiti iri buvaneho virusi itera sida ku buryo bwa burundu ko imeze. Ahubwo kuguma kuri ya miti biratuma virusi zaba zigomeza kuba nkeya cyane zibarirwa munsi ya 20 ariko ntibivuze ko zarangiye, habuze n'imwe yaba yakajya guteza ibyago byo kwiyongera kuko virusi irakura vuba, irabyara vuba cyane.
Didiye urasobanukiwe neza? Didiye telefoni ye ngo yavuyeho, reka twakire noneho Big Man Mubaraka, uranyumva? Big Man
ndabumva neza.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Mbere na mbere reka mbanze nshimire ijwi rya Afurika ribashije kumpamagara. Nk'uko mwarimu bivuze, nitwa Edward Mbaraka, ntuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kicukiro, akagari ka Kicukiro, umudugudu wa Kisimbi. By'umwihariko rero ndabanza gushimira UN n'ishami ryayo ryita ku buzima OMS, ndetse no kuba ryarafatanije na Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda mu kugira ngo bahashye icyorezo cya virusi itera sida. Mu by'ukuri mbere yo gushima nagira ngo nsobanure, mbere y'uko abantu bagiraga ubwoba babonye umuntu wanduye agakoko gatera sida, abo ngabo bakamuha akato, yaba ari imiryango akomokamo, zaba ari inshuti ze, ndetse bakagaragaza ko ishyano ryacitse. Hamwe rero na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda na OMS mu kugerageza gushaka imiti ibyari igisubizo cy'abariya barwayi, babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ubu bisa nkaho byagabanutse, bisa nkaho bitagiteye ubwoba, bisa nkaho buri muntu ari we wese yiyakira akatoka kabura. Rero mu nama najya, kubera yuko ndiko twajya inama, nashishikariza buri muntu wese yaba ari mu Rwanda cyangwa se ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, wumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi, kwirinda guhusha cyangwa se kureka kunywa umuti umugabaniriza ubukana bw'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Benshi barabyibushye, bameze neza, ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, benshi barabyara bigakunda, benshi barakora imirimo nshinganwa, benshi bariteza imbere kubera yuko bafite ikibunganira mu kugabanya ubwandu bw'agakoko gatera sida. Nibyo bishyiremo imbaraga nkeya, rero ndavuga ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, nibyo bishyiremo imbaraga nke, bicare hasi banywe imiti ku gihe, bayifate bazi neza yuko kuri 2030, ubwo ni imyaka 2030 iri imbere, agakoko gatera sida kazaba karakendereye nk'uko isi yose ibyifuza n'ingamba zikaba zarafashwe. Niyo rero nzi benshi babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida bari barihebye, baravuga bati ntabwo turi abantu, baravuga bati turapfuye, baravuga bati reka dutegereje urwaje kubera yuko urwatuziye si rwiza. Ariko ubu tuvuga abo ni bo ushobora gushaka nk'akazi bagakoresha abakozi, nibo barimo barera, nibo barimo bashaka uburyo ubwo ari bwo bwose bwo guhashya icyo gitera sida. Nkaba rero mvuga nti niyo ari n'abantu bishyizemo icyizere, bakaba bumva yuko bagomba kubana n'agakoko gatera sida, bakareba hazaza nk'uko biri bumeze, nibafata iya mbere kwigisha na bagenzi babo. Bafate bati bagenzi bacu tugiye kubigisha, reka dutekereze ejo heza, reka dufashe igihugu, reka minisiteri ibishinzwe cyane cyane uteraguzaraa minisiteri y'ubuzima hano mu Rwanda, ko nanjye ndi mu Rwanda ndetse n'isi yose, kuko burya u Rwanda n'isi niko njya mbisobanura.
Ahubwo uravuga nk'umuganga, uri umuganga
oya
urasobanukiwe,
ndi umunyamakuru.
Nuko ndumva ubisobanukiwe rwose. Ya, reka ngushimire cyane inkunga yawe muri kiganiro, hanyuma tuhe ijambo keretse niba hari ikindi wumvaga kongeraho wansura gatoya. Ndabona igihe kirimo kitijyana.
Hari ikindi nagombaga kongeraho kitari kinini cyane,
nyarutsa nta kibazo.
Buri muntu wese ashobora gufata umusingi we, agafata iyi nyigisho, yaba muto yaba mukuru, nk'uko inzego z'ibanze zibiteganya mu bariya b'ubuzima. Niba ugize ikibazo, urugero hari ibyuririzi nk'uko mwigeze kubivuga, umuntu yagira icyuririzi akikanga akavuga ko ari ishyano ricitse, namwegere amubaze, amubwire, agana umuganga umwegereye mu bigo nderabuzima, kugira ngo nibura nawe asigare yumva ko afite ubuzima buzira umuze mu gihe icyo ari cyo cyose yaba abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ndetse yizera yuko muri 2030 aka gakoko kazaba karavuyeho. Arabigeze kuvuga se abantu bose muzabica muri comment, kwica si byo byiza, ahubwo ni ugukiza. OMS na Nations Unies na Minisiteri y'Ubuzima hano mu Rwanda n'ibigo nderabuzima icyo bishaka ni amagara mazima, kugira ngo abaturage, abatuye isi yose babashe kuzagira ubuzima buzima. Niba bagane bikinya rero, nicyo nakongeraho. Murakoze cyane.
Urakoze cyane rwose Mbaraka. Nanjye icyo gitekerezo nakibonye, ariko nkibona amahushuka turi hafi kuza muri studio, ku buryo sinabashije kucyamagana. Ndacyamaganye rwose ko kwica ntabwo ari ibyo kuri iyi si, ni bibi cyane.
Ndacyamaganye kare nanjye.
Wowe rwose ni ibyo, nanjye ndagufashije. Reka ubwo ngushimire, hanyuma duhe ijambo Madame Semafara. wumvise ibitekerezo bya Mubarak, ndimubwira ko hari icyo ushobora kubivugaho. Akato mbese karagabanutse nk'uko nawe abihamya, mubibona gute mwebwe mu rugaga rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida?
Arakoze cyane Barak ku bitekerezo yatanze byiza, gusa nashakaga kugira ngo mvuge iki, ntabwo na n'uwo twakwemerera yuko yashyiraho ingamba zo kwica cyangwa se gukuraho abafite virusi itera sida kugira ngo ihagarare, ahubwo gahunda ihari ni uko muri 2030 nta bwandu busha bwa virusi itera sida isi yifuza yuko izongera kubaho. Abariho bazaba bariho ariko nta gahunda turimo yo gukora ubukangurambaga mu kugabanya virusi mu maraso, niyo gahunda nziza izanatuma babandi bafite virusi itera sida icyo gihe izagera nta bundi bwandu busha buhari. Ikindi cya kabiri isi yifuza ni uko muri 2030 nta ndwara zizongera kubaho zivuye kuri virusi itera sida. Za ndwara z'ibikatu biva muri virusi itera sida ntabwo bizongera kubaho. Rero abafite virusi itera sida bazakomeza kubaho ariko ntabwo banduye. Ibyerekeye akato rero ni uko urugaga RLP Plus buri myaka itanu dukora ubushakashatsi bugaragaza aho ikigero cy'akato kigeze. Rero mu mwaka wa 2019 twakoze ubwo bushakashatsi, twasanze yuko mu Rwanda akato karagabanutse cyane, kavuye kuri 98 mu myaka icumi ishize, ubu ngubu tukaba kuri 13%. Ni ukuvuga yuko karagabanutse cyane ariko ntabwo karashira, akato karacyahari. Na niyo ngamba rero dufite yuko tugomba kwigisha umuryango nyarwanda kugira ngo akato karangire burundu, kubera yuko nabyo biri muri gahunda ya 2030 yuko muri 2030 akato kazaba kari kuri zero, nta muntu uzongera kumva yuko afite akato cyangwa ihezwa kubera yuko afite virusi itera sida. Ubwo rero niyo ngamba dufite yo kurwanya akato n'ihezwa n'iyi myaka kugira ngo izagere muri 2025 tuzakore ubundi bushakashatsi turebe aho bigeze.
Murakoze cyane rwose. Reka ubwo mfate n'aka kanya ngushimire cyane ko bagize uruhare muri kiganiro ndetse n'abandi twari kumwe, hanyuma mpe ijambo risoza Dr. Tuyishime, umunota umwe hafi dusigaranye mu twanzurira ikiganiro.
Murakoze cyane. Na twavuga mu by'ukuri ko twajya gukangurira abantu ko virusi itera sida igihari, kandi dukwiye kuyirwanya twese dufatanyije, buri muntu wese aho aherereye, aho ari, ibyo arimo, bigeze gukora akamenya ngo se mu by'ukuri mbaje kwirinda bihagije virusi itera sida. Hanyuma utazi uko ahagaze nawe, serivisi zo kwipimisha ziracyahari, ziracyaboneka ahantu hose, ku buryo aza ku ivuriro rye ryose rikamupima akamenya uko ahagaze ibijyanye na virusi itera sida. Yaba ayifite kandi ntabwo isi irangiye aho ngaho, ashobora guhabwa imiti imufasha kubaho ubuzima burambye, ubuzima burebure, nk'uko ishobora kuba yabaho adafite virusi itera sida, ndetse ikanamurinda ya miti ari kuyifata neza kwiwe, bigatuma atabasha no kuyikwirakwiza mu bandi bantu mu buryo busa naho mbese bidufasha nabyo kwirinda ikwirakwira rya virusi itera sida. Ariko kandi tukongera kuvuga ngo mu by'ukuri kwirinda virusi itera sida ni byacu, ni bya buri wese. Kurinda abafite virusi itera sida, kubarinda akato, ni twese turareba ko yarabivuze saje mu kanya ati abagaragara bagera kuri 100% baracyabona, baracyagaragara ko hashobora kuba hagikorerwa ako kato mu buryo
butandukanye
reka tubarinda ko kato rero hanyuma tubashimira mwese kwa mwagize uruhare muri kiganiro shimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Fatuma na engineer bafatanije abaduhamagaye mwese n'abandi twari kumwe muri uyu mwanya tubasezeye tubifuriza ubuzima buzira umuze kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ni radio yanyu Ijwi rya Amerika.